Yeah. No. Yeah. Oh no. Oh yeah.
Pamicha Records.
Flash in the beat.
Naona muda ushafika. Na masaa yanazidi songa mbele. Mbona sasa ujafika? Niko home na kungojea wewe. Paka sasa sita simi kipiga upoke, uko wapi wewe? Watoto Freddy na Esther awalalwa na kungojea wewe. Basi niweke wazi, kama umenichoka unambie, nikwache uji nafasi, nibaki na wanangu nitulie. Na kama ndo mapenzi, mwenzako nishachoka nikwambie, kurumbana siwezi, nitaishi na namba ya ujue. Ayayayayaya, nitaya sahau, yote atapita mama, nitaya sahau. Yata kuisha, nitaya sahau. Yote ni mapito mama, nitaya sahau. Yote atapita. Aye. Mapema ningejua, hatu nisinge jisumbua. Kama mapenzi ni mzigo na utuwa niwe huru leo. Hata nikipenda na kimbiwa, napanda mahindi mwisho na vuna mabua. Hata nikituza wenzangu wanatumia mapenzi gani yoyoyo. Basi niweke wazi, kama umenichoka unambie, nipache uji nafasi, nibaki na wanangu kama ndo mapenzi. Mwenzako nishachoka nikwambie, kurumbana siwezi, tamomba Mungu sana. Ayayayayaya, nitaya sahau, yote atapita mama, nitaya sahau. Yote atakwisha, nitaya sahau. Mapito mama, nitaya sahau. Yote atapita,
nitaya sahau.
Utalatana mama,
nitaya sahau. Nitaya sahau. Nitaya sahau.
Nitaya sahau.
Flash in the beat.